dusangire ijambo
ijwi rya Amerika I Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mbanje kubasuhuza abatwumva aho muri hose haba kuri radio haba kuri internete ikaze ku ijwi rya Amerika kuri mikro Netienne Karekezi mu kiganiro dusangire ijambo referendum ni kamara mpaka ku mushinga w'itegeko nshinga rishya u Rwanda ruzagenderaho iteganijwe tariki 18 y'ukwezi kwa 12 uyu mwaka nejo bundi kuwa gatanu ku banyarwanda bari mu gihugu ni kuwa kane tariki 17 zo ku kwezi ku banyarwanda bari hanze y'igihugu bazatorera muri za ambasade z'u Rwanda ibyo ni byemejwe n'inama ya guverinoma yateranye mu ntangiriro z'icyumweru gishize iyobowe na perezida w'u Rwanda Paul Kagame kuri wa gatanu ushize abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi nibwo batangiye ingendo mu baturage zo gusobanurira rubanda zimwe mu mpinduka z'ingenzi ku ngingo z'itegeko nshinga zavuguruwe ariko kuva bitangajwe abanyamakuru bacu bagiye hirya no hino mu turere bakurikirana ibiganiro abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda bagiranye n'abaturage umunyamakuru wacu Asumuta Kabuyi yakurikiranye inama abasenateri bagiranye n'abaturage mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga
Nitangazo rya no abanyamakuru ryasowe n'inteko ishinga amategeko yavuze ko ibi biganiro hagati y'abagize inteko ishinga amategeko n'abanyarwanda bizibanda cyane kugaragaza uko inteko ishinga amategeko yashyize mu bikorwa ibyifuzo agejejweho n'abanyarwanda no kubashishikariza gutora muri referendum itegeko ishinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo kuwa kane Kamena 2023 byavuguruwe muri 2015 muri rivugurwa kandi ry'itegeko ishinga ingingo zinyuranye zaranogejwe umubare w'ingingo uragabanuka ziva ku ngingo 23 zigera ku 17 muri itegeko nshinga rishyashya senateri Tito Rutaremara yasobanurira abaturage bo mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro ibindi byahindutse muri itegeko nshinga rishya
abasenateri bari basanganywe manda y'imyaka 8 ariko bakajyaho rimwe ntibagaruke naho byarasubuguwe bashyiraho manda y'imyaka 5 yongerwa rimwe rishya nabo babishyiriyeho kugira ngo imere nk'ibyo Mune kushinga amategeko umutwe w'abadepute kunyango imere n'iby'abandi senateri nkabo muri Kenya n'ahandi noneho n'abakuru supreme perezida na vice perezida bakuru supreme ingingo y'174 ivuga ibya perezida wakuru supreme na vice perezida bagiraga manda y'imyaka 8 itongere nabo bashyizeho imyaka 5
Ingendo z'abagize inteko ishinga amategeko mu baturage zigamije kwigisha abaturage ingingo nshya zavuguruye mu itegeko nshinga ariko abaturage benshi bibarizaga ko Perezida Paul Kagame yemeye kuzaba umukandida ngo bamuhundagaze w'amajwi
ikibazo rero nashaka kubabaza jyewe musoza mwavuze ko tutababaza ibyo ha Perezida ngo ntabwo yari yabyemeye ndashaka kubabaza mwebwe mubonana nawe mwumva afite impumeko ki
ubu rero uyu munsi Ngicyo ntegereje ni ukugira ngo kire mu bikorwa ibyo nifuje. Kandi aba bantu mureba hano bose baranyotewe ko iriya tariki ya 18 igera.
Ikiri mu baturage benshi bafashe mu mutwe ni kigendanye n'ingingo y'111 iyo uburenganzira Perezida Paul Kagame bwo kongera kwiyamamaza. Hari abaturage bamwe bumva itariki ya 18 z'ukwezi kwa 12 bakibwira ko ari wo munsi bazatoreraho Perezida wa Repubulika. Ntagushidikanya bemeza ko iyo tariki izagera bakazindukira mu matora yo gutora umukuru w'igihugu
hanyuma si igitekerezo mu cyakire gute kwa aba bayobozi baje kubareba no kubabwira ko ibintu bimeze
igitekerezo tucyakire neza cyane dutekereje iratari cya 18 tukajya gutora yego
wakuyemo iki ni cyo wiyunguye
cy'inyungu no kontatora umusaza porokagana porokagana perezida w'igihugu
niba baje kubabwira se bazatora
ne tuzatora ngo tumwe guhindura manda y'101 tumutora
Izi ngendo abagize inteko ishinga amategeko batangiye gukorera mu baturage hirya no hino mu gihugu zizasozwa tariki ya 16 buke abanyarwanda batuye mu mahanga batangira gutora n'abanyarwanda b'imbere mu gihugu batangira amatora yabo tariki ya 18 z'uku kwezi Asumuta Kabuyi ijwi rya Amerika I Kigali
turagushimiye cyane Asumuta Kabuyi mbere y'izi ngendo kandi umunyamakuru Asumuta Kaboyi yari yavuganye n'umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu yigenga y'amatora Bwana Charles Munyaneza amubaza uko referendumu yiteguwe.
Ubu rero dufite abanyarwanda bagera kuri miliyoni 6,400,000 banditse kuri lisiti y'itora. Ubu byavuye mu tugari, ibyavuye mu midugudu turimo turabishyira mu mashini yacu hano. Tora nk'icyo gikoresho gikomeye cyane. Ko kugira ngo utore muri referendumu cyangwa andi matora ariyo yose ugombye kugira abatora. Ikindi twatanze amakarita y'itora. Ngira ngo nabyo mwarabikurikiranye mu midugudu yose. Kugeza ubu imibare dufite abanyarwanda bagera kuri 95% bamaze kubona amakarita y'itora yabo. Ni ukuvuga ko muri iki cyumweru dusigaranye kugira ngo referendum ibe nabo 5% bazaba bayabonye kuko ubona barimo aratangwa. Ibyo ni ibijyanye na lisiti y'itora amakarita, ibikoresho by'amatora. Habamo ibikoresho by'amatora bitandukanye. Tuvuge nk'isanduka y'itora ni igikoresho cy'ibanze mu matora. Amasanduka y'itora dufite ubu nayo twakoresheje mu matora y'ubushize. 2013 twarayabitse rero ntabwo ari igikoresho cyangirika. Ibindi bikoresho by'itora bibishira nka za wino n'izindi bikoresha ubu twatanze amasoko yabyo, ariko tudatanga amasoko y'amatora ya referendum. Twatanze amasoko y'amatora y'inzego zibanze nababwiraga. Ubyo bikoresho rero ubu biza, ubundi twari twarapangiye cyangwa twarageneye amatora y'inzego zibanze, ubu turimo turabyakira ubu. Turateganya kubikoresha mu matora ya referendum kuko niyaje mbere.
Ku rundi ruhande, umunyamakuru w'Amerika Eric Bagirubusa yakurikiranye ingendo z'abagize inteko ishinga amategeko mu karere ka Kamonyi ku murenge wa Rukoma. Aratugezaho uko inama y'abagize inteko n'abaturage bako karere yagenze. Hari kwa gatanu.
Aho ijwi rya Amerika yageze mu majyepfo y'u Rwanda karere ka Kamonyi, hari hateranirijwe imirenge ya Ngamba na Rukoma. Kuhagera abaturage nubwo batari bose, ariko bageragezaga kumvisha icyabateranije.
Anokore kamara maka yacu tuzayitora tuzakenyera.
Bari bategereje kumva icyo abadepite babasobanurira ku mpinduka zabaye ku itegeko nshinga. Basabye ko rihinduka kubera Perezida Kagame bakomeza ategeke. Abadepite bataraza twabanje kuganira na bamwe, batubwiye uko bamenye referendumu bagiye gutorera mu byavuba.
Twebwe n'abayobozi b'imidugudu nibo badusobanuriye batumuzaze mu nama tuzashyikire umukuru wacu, noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora.
Ngirwa n'abayobozi bacu bagenda babitucengezamo, kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa.
Abashyushya rugamba bategura abaturage kuri gahunda bahuriza hamwe baraho. Ijambo riribanda kuri Tora Kagame.
Kagame poraye! Urasobanutse kandi urashoboye.
Ariko abasabwa kugendera kuri uwo murongo wifuzwa n'ubutegetsi bari igice kimwe. Bwanditse ni Muvunyi uyobora umurenge wa Rukoma yabanje gutanga amabwiriza ku baraho.
Hari umusore wari urimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa, abandi bose bakigira indeberezi. Hano nta ndeberezi dushaka. Murankurikira? Ibyo tuvuga ni bimwe, niba ari ukuramukanya turaramukanya, nta n'umwe utazi uko basubiza, ariko muze kudufasha muturinde abantu bakomeza bafashe mu mifuka, sibyo? Twese icyatuzanye ni kimwe, ariko tunagerageze dufatikanye. So turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru, nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nk'aho muri abana batumva icyo dushaka.
Niba benshi muri bo bemera kandi bazirikana ikibazindura ko ari ugusobanukirwa byimbaze y'itegeko nshinga, bakazatora bazi icyo bakora kuki batari mu mujyi umwe w'ibyishimo, abo twabajije ngo bari babwiriwe baje kwakira abashyitsi mu gitondo kuri gahunda yari iteganijwe nyuma ya saa sita.
Byagenze bite se?
Hatubwiye ngo tuze kare saa tanu.
Ababwiye ko muje gukora icyo se? Inama igamije iki?
Inama igamije itora ry'iterambere.
Niko bari baduhaye amategeko saa mbiri, nari ndi hano amwe zara yamvuniye umuhero neza ku mugaragaro.
Aho abadepite baziye ku masaha ya saa cyenda nyuma yo kwibukiranya impamvu ibagenza, basobanuye zimwe mu ngingo zahindutse mu itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho. Bahereye ku ngingo y'101 y'itegeko nshinga, bavuga ko rubanda rwa rufiteho amatsiko. Depite Devote Uwamariya wageze kuri uwo mwanya ku iturufu ry'umugore uhagarariye abandi mu ntara y'Amajyaruguru, yabwiye Abanyakamonyi ko manda y'imyaka 7 ku mwanya wa perezida wa Repubulika yagiye ku myaka 5. Yamaze impungenge Abanyakamonyi ku ingingo ishimangirwa n'ingingo y'172 mu itegeko nshinga rivuguruye iteganya inzibacyuho y'imyaka 7 kuri perezida wa Repubulika. akabona gukurikiraho manda y'imyaka 5 ishobora kongerwa inshuro imwe, byose ariko abisegurira ku gihe Perezida Kagame yakwemera kwiyamamaza. Iyi ni ingingo Depite Uwamariya yatinzeho kurusha izindi asobanura. Yasobanuye kandi ko mu iranga shingiro hongeyemo ububasha bw'abanyarwanda mu kwishakaho ibisubizo no kwifatira ibyemezo ndetse n'icyubahiro cy'abakurambere babaye intwari. Depite Uwamariya yabwiye abo mu mirenge ya Ngamba na Rukoma ko ingingo ya 95 y'itegeko nshinga yagabanije amategeko ngenga mwiyagira asanzwe, hagamijwe ko bitazaba ngombwa kongera kuvugurura itegeko nshinga mu byavuba. Kwari kugaragariza abaturage ko ibyo batumye abadepite babyubahirije ariko ari no kubakangurira gutora. Madame Cecile Murumuna wabo ni depite ku iturufu y'ishyaka FPR Inkotanyi riri ku butegetsi.
Gukina umupira ntimubizi, abana baterana agapira, mwadutereye umupira uwicyo dukoze turawashubije. Umunsi wa referendum muriro inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa, kugira ngo zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho mwadutumye kwandika. Twandika neza ntimuzadutenguhe.
Abaturage bafashe ijambo mu ruhame bakanguriye bagenzi babo bidasubirwaho kuzatora yego muri referendumu, ariko si bamwe mu bakangurirwa kujya muri uwo murongo babifiteho bumenyi iki. Mu ngingo eshanu abadepite basobanuye, twabajije bamwe izabasigaye mu ntekerezo.
Ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo zirenze 10?
Icyo nishimiye ni gatekeye gutora, ndishimiye cyane rwose.
Wowe hariyo wasigaranye
ingingo iri ya 11
yavugaga iki?
Icyo yavugaga ni ukuba twebwe ndumva yahindura iriya tegeko nshinga y'ijana ya 10 na y'ijana na 11 nicyo natekereje cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa.
Mu ngingo basobanuriye bavuguruye hari zo wibuka
ijana na 11
bayivuguruye bate?
Bayivuguruye nyine tuzamutora.
Hari zo usigaranye mu zo bavuze?
Baramaso
none uzatora ute?
Uzatora uko wanyigishije.
Bakwigije kuzatora gute?
Kuzatora itariki ya 18.
Mugatora iki?
Tugatora abadepite.
Biteganijwe ko izi ngendo z'abadepite mu baturage hirya no hino mu gihugu basobanura abaturage zimwe mu ngingo z'ingenzi zavuguruwe mu itegeko nshinga ryo mu 2003 zizarangira ku itariki ya 16 z'uku kwezi. Akabagira ubusa, Ijwi rya Amerika ikamunye mu majyepfo y'u Rwanda.
Mu gihe abadepite bahaga abaturage ibisobanuro ku mushinga w'itegeko nshinga, Eric Bagirubusa kandi yaganiriye n'abaturage bari bahazindukiye.
Wumvise ibisobanuro batanze? Ingingo ku yindi wazumvise? Wambwira imwe ebyiri muzo sigaranye.
Muzo sigaranye? Urabona nka yariya tegeko nshinga, icyo cyo ndagishumangira ko ari hamwe muri twebwe tubifite ko bigomba guhinduka. Kandi nta n'ikindi ndumva nta n'undi ushobora guturuka hanze ngo aduhinduremo imigambi dufite kuri biriya bavuze, ndumva dushobora kubyubahiriza ndetse turanabikunda.
Inyungu runaka yavuguruye ku gutya na gutya nk'uko babisobanura?
Ntabwo ndasobanukirwa neza, ndacyabitekerezaho neza, ariko itegeko nshinga yo urayibona nk'uko babivuga. Twebwe ubwacu nk'abanyarwanda niko tuyibona, nta n'ikindi mbona yahindukaho usibye kuba twebwe ubwacu, ahubwo biba bidutindiye kugira ngo duhite tubikora ako kanya. Biba bitinze.
Ejo umuntu waza akagutungura akavuga ati wari uri mu nama wasigaranye iki mu ngingo bavuze imwe ebyiri eshatu benyesha?
Icyo nishimiye ni gatekeye gutora, ndishimiye cyane rwose. Kandi perezida wacu turamushimiye cyane, yatugiriye neza, turyama neza, turya neza, tunywa amazi meza. Nta muntu kera ahagaze ngo turagira tugasezera twishyura neza, tukaza tukajya mu mirimo nta kibazo, tugataha mu ngo zacu nta kibazo, nta ntugunda ziri mu ngo zacu.
Ingingo bigiye wibuka ku buryo bavuga ngo bavuze ko ingingo runaka yahindutse gutya?
Ingingo bahinduye ya myaka 5 bashya kuri 7 ndetse turabyishimiye cyane rwose cyane.
Wowe hariyo wasigaranye?
Ingingo iri ya 11
yavugaga iki?
Icyo yavugaga ni ukuba twebwe ndumva yahindura iriya tegeko nshinga y'ijana ya 11 nicyo natekereje cyo kuba ibyo byose bishobora kujya mu bikorwa.
Icyo usigaranye muri ibi bavuze muri izi ngingo zahinduwe nuko zahinduwe?
Ntacyo natwe turamushyigikiye.
Ntabwo wambwira ngo ingingo runaka bayivuguruye gutya?
Ingingo runaka bayivuguruye gutya, tutere imbere.
Wowe hari icyo usigaranye?
Ndagisigaranye.
Wambwira?
Tuzatora Paul Kagame, tuzatora itegeko nshinga.
Mu ngingo basobanuriye bavuguruye hari zo wibuka?
Ijana na 11.
bayivuguruye bate
bayivuguruye nyine tuzamutora
cuti wowe hari kisigaranye
oya ntacyo
kandi baruhari
ariko nyine byavuzwe nange nibyo nashigikiye
hari zo sigaranye muzo bavuze
bantaso
none ubuzatora ute
uzatora uko wanyigishije
bakwigije kuzatora gute
kuzatora itariki ya 18
mugatora iki
tugatora depite
ntakindi
ntakindi
ishinga ryo gutora umukuru w'igihugu kubera nyine twaritoye iryo tegeko ko tugomba kuryubahiriza ntarimo bonaje mu nama mbese ariko ku buryo batubwira ko tugomba kubahiriza iryo tegeko rikaba ngombwa kugira ngo dutore umukuru w'igihugu n'abamushyigikiye bose
twebwe n'abayobozi b'imidugudu nibo badusobanuriye batumuza mu nama tuzashyikire umukuru wacu noneho ku 18 batwigishe uko tuzatora ubu nibyo baze kutwigisha kugira ngo tuzagere ku murongo mwiza dushyigikire umubyeyi wacu
umubyeyi wanyu nde
Paul Kagame
ari ahanini aburira byagenze bite se
hatubwiye ngo tuze kare saa tanu none turategeka sena wa haru wageze muri gusa gasaba
ababwiye ko muje gukora icyo
batubwiye ko tuje mu nama
inama igamije iki
imana igamije itora rya iterambere
narinyuze ngo impamvu mutariye ni uko mukennye
oya kuko twategereje tugategereza
Ni byatuzanye.
Birori bigamije iki?
Bari batubwiye se.
Ndafatanya n'abandi. Rwose.
Turafatanya n'abandi mu bikize.
Turafatanya n'abandi. Tuzagira ngo tuzatere umukuru wacu Paul Kagame. Tutunganye gahunda. Mbambizi. Mbambizi rwose.
Mwamenye amakuru mute? Mwamenye amakuru mute?
Ngirwa n'abayobozi bacu. Bagenda babitucengezamo kandi urumva yuko udakoze icyo gikorwa
amakuru izuba ryakwishe
ryanyishe na malariya
waje mu biki
naje muri
inama igamije iki
igamije itora ry'abadepite
abadepite bazatorwa ryari
Kamera, what do you say? Sagushimangira itegeko nshinga rya nyakubahwa Paul Kagame
kameramaka n'ubwo abanyarwanda bishyize hamwe kugira ngo bateze igihugu imbere akenshi nk'ibyinshi biba bije nk'uko umuturage ahita abyemera kuko ntabwo wabihakana nk'ubu ngeni ntajya gutora ubundi abandi bazajyayo batore
ntabwo wajya gutora ibyo utazi
oya urabona nk'ubu ngubu niba bavuga ati ni uguhindura itegeko nshinga ibyo byo guhindura itegeko nshinga njye ntabyo mba nzi nk'ukumva nyine ngo ni ukurihindura mbega gusa njye nta kindi kintu njye mbizi
kamaramaka nzi niyo guhera ku bwa Kayibanda nibyo nzi kuri njyewe icyo mbivuze hose ni uko mbona ndaho nta kibazo mfite
kamaramaka n'amatora nyine iyo kamaramaka twayitangiye kwiga muri za 1999 kamaramaka n'amatora ni ukumara impaka nyine urabyumva
kamaramaka yavugaga gutora nta gahato nta gitugu bikaba ari ibintu byo muri demokarasi ugatora uwo ushaka ntawe ugushyizeho agahato nibyo twumvaga rero bavuga ngo byose ngo byamazwe n'amatora aba ari byo bise kamaramaka
kamaramaka nyine ni itora risesuye buri muturage wese yibonamo rigamije kugira ngo buri muturage wese asobanukirwe neza icyo agomba gukorera igihugu cye
iyo kamaramaka ntabwo nta nama n'imwe nari bwajyemo numve bari kuyisobanura ubwo nyine bazabanza bansobanurire mbone kuyitora nzabanzanye mu nama numve bayisobanura ntabwo ntangatwe bari babidusobanurira cyane niyo mpamvu ubwo nibayidusobanurira nibwo tuzahita tumenya icyo tugiye gutorera itegeko nshinga icyo ari cyo
kamaramaka na kamaramaka rya nekira demokarasi gukorera mu bwisanzure ariko iyo kamaramaka wenda ntibayikore da noneho rero nibamara kuyikora iyo amatora bavuga ngo igihe cyageze ngo 17 ngo tugiye gutora Kagame turamutora se ubundi yari yagiye bikora nahubwo amafaranga bayatanga bajya gutora
abaturage kuri wowe nuko
abona amafaranga nuko amafaranga kuko ariho arasigana nandese none agaragara uwo basigana tubone ikintu twajya mu matora nabo niwe badasigana nagumeho amafaranga yacu rwose barimo barapfusha ubusa ngo bagiye kujya mu matora batora ndetse
ntabwo ari ngombwa rwose ishaka ntiyabaho kuko tuyiteguye kuri tora n'ubundi icyo twiyemeje ko aricyo tugomba kuzakora ishaka yabaho cyangwa ntinabeho ntacyo mbega ntacyo bivuze
iyo bavuze kamaramaka wumva iki
ntacyo numva rwose ntabyo nsi
ubu uzatora tutabizi
kamaramaka karashwe ko bizagenda ntabyo nzi ibyo bintu rwose nge ntabyo nsi ntabwo
ufite imyaka ingahe
ufite imyaka 30
muri iyo kamaramaka ntago amatora ari itegeko iyo bibaye ko buri muntu wese atora nanone biba ari itora ry'igitugu ntago aba dukoreye muri demokarasi bisa naho
haraho bibase
byarahoze mu gika cyatambutse babaga bafite ibara ry'umweru n'iry'ikijuju bakavuga ngo nutora ikijuju ngo uraba wisha amatora icyo gihe rero ntago ibyo riba ritora nyirizina riba ripfuye
hari umusore wari urimo adufasha kumenyera indamukanyo igasubizwa n'abamama bari hano imbere gusa abandi bose bakigira indeberezi hano nta ndeberezi dushaka murankurikira ibyo tuvuga ni bimwe niba ari ukuramukanya turaramukanya nta n'umwe utazi uko basubiza ariko muze kudufasha muturinde abantu bakomeza bafashe mu mifuka sibyo twese icyatuzanye ni kimwe ariko tunagerageze dufatikanye so turizera ko turimo kubabwira nk'abantu bakuru nta mpamvu tuza kubisubiramo kenshi nk'aho muri abana batumva icyo dushaka
ikingaruye aha rero ubundi arabivuze neza arabibasobanuye ku buryo bunoze ariko ikingaruye ibyo mwadutumye twarabikoze sibyo ariko itegeko nshinga buriya ntago riraba itegeko nshinga kugira ngo ibyo mwadutumye bibe mu itegeko nshinga ritangire kuba ariryo tugenderaho ubu kugeza uyu munota mpagaza turacyagendera kuryo mu 2023 ryarindi mwadusabye ngo tuvugurure kugira rero ngo ribe itegeko nshinga tugenderaho n'ububasha bwanyu inshingano zacu twarazikoze hasigaye iz'abande mufite rero uburemere bubiri ubu hasigaye inshingano zanyu kandi ububasha ni ubwanyu gukoresha ububasha bwanyu kandi mukuzuza inshingano zanyu nanjye nzagaruke kureba ko mwabigenje neza umunsi wa referanse mu muriro inzitizi mwadusabye kuvanaho ubu ziri mu nyandiko gusa kugira ngo zibe ihamwe zibe inzitizi zivuyeho zitazanavaho nuko natwe mwadutumye kwandika twandika neza arabibasobanuriye ntimuzadutenguhe tumudutumwe kwandika tujye kwandika tugaruke dusange hari abasigaye mu rugo ubu si ni imirenge ibiri ubu se nta basigaye mu rugo ariko nemeye mwabimenye bitinze ko twarabatunguye ariko ntago tariki 18 muzaba ufite imyaka wese yo gutora ni ingahe ntago azasigara hehe imana ibahe umugisha
ayo majwi ya nyuma mwumvise mpereye kurya umugabo n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rukoma mu karere ka Kamonyi naho ijwi ry'umugore dusorejeho n'umudepite Cecile murumuna wabo wo mu ishyaka FPR Inkotanyi aha twabibutsa ko guverinoma ikimara gutangaza ko kamarampaka referendum ari ku itariki 18 y'uku kwezi kwa 12 hari bamwe mu bagize amashyaka ya politiki mu Rwanda bari bahagurutse kuwa 4 tariki ya 10 y'uku kwezi abo bayobozi b'amashyaka bari bateganije guhamagaza abayoboke babo ngo bamagane imyiteguro y'iyi referendum muri iki kiganiro twatumiye umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi ritaremerwa mu Rwanda ni Bwana Jean-Marie Vianney Kayumba atubwire uko byabagendekeye
twari twageze igitekerezo nyuma yo kubona ko leta ya FPR bakomeje amacenga yo gukomeza kuvuga ko abanyarwanda ngo barimo basaba guhinduka ry'iteko nshinga kandi tubigaragara ko ari mu nyungu z'umuntu umwe nk'uko twakomeje kugenda tubivuga nibwo twasanze abanyarwanda bakwiye kugaragaza igitekerezo cyabo binyuze mu myigaragambyo ariko mu buryo bw'amahoro. Nibwo rero abagize impuzamashyaka sosiyete, ni ukuvuga Cadre de Concertation Permanente igizwe na FDU Inkingi, PDP imaze na PS Imberakuri, yateguye ubusabe bushyikiriza umuyobozi w'akarere ka Gasabo. Nyuma yo kubishyikiriza umuyobozi w'akarere ka Gasabo, barayakiriye ndetse banasinye ko bayibonye. Hari hagenewe kopi umuyobozi wa RGB, Rwanda Governance Board, ni ukuvuga ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere. Nabwo twajyanye iyo kopi, barayakira kandi basinya ko bayibonye. Nyuma twaje kujyana kopi kwa nyakubahwa Minisitiri w'Intebe. Rero twageze twasanga abajepe bashinzwe kurinda aho ngaho kuri Minisiteri y'Intebe, batangira kutubwira ko ibyo turimo atari byo, ndetse bafata njyewe na Bwana Fabien muri FDU badushyira mu byumba bitandukanye, batangira kuduhata ibibazo, gusa twe twababwiye ko ibyo turimo tubizi ko.
Gusa abakurikira politiki y'u Rwanda hafi, Bwana Kayumba, aya mashyaka yanyu ntiyemewe n'amategeko ari mu Rwanda, mwari mwagiye mu ruhe rwego?
Kutemerwa n'amategeko ari mu Rwanda ntibivuga ko batazi ko turiho. Ikindi kandi ntabwo gusaba kwanga icyo gitekerezo ntabwo bisaba amashyaka, nta nubwo bisaba gusa amashyaka, bisaba umunyarwanda wese nk'abantu twumva dushaka gutanga umusanzu w'igihugu cyacu. Mu rwego rero nabo barabizi, kuko nigeze kubivuga ku biganiro bindi twagiye dukorana. Ntabwo umwana avuka ngo uzure ingobyi. Ni muri urwo rwego amashyaka yacu arahari, nubwo tukiri procedure yo kwandikwa, tubona nubwo ari ikibazo, ariko tutekereza ko wenda hari igihe bizakunda. Ibyo ntabwo bivuga ko byatuma tudakora.
Ariko nanone murabizi, abanyarwanda bagera kuri 3,700,000 nibo bisabiye ubwabo ko ingingo zibuza zibangamira umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame kongera gutorwa zakurwamo. Mwebwe impungenge zanyu zishingiye ku iki?
Kuko niba utategura ubukwe busanzwe mu gihe kitagera ku minsi icumi, ikintu gikomeye nka referendum abaturage batabonye umwanya wo gusobanurirwa, ukavuga ko bigomba gukorwa mu minsi icumi, cyo ubwacyo tubona ko ari ikibazo. Kuko tuzi ko amatora anyuze mu buryo bwa demokarasi, agira indorerezi, akagira ndetse n'abandi bakurikiranira hafi, akagira imyiteguro. Ubwo ibyo byo kuvuga ngo mu minsi icumi ni bimwe mu byo dushingira bigaragaza ko mu by'ukuri ibyo ari agakino karimo, urebye ikizaba gihari gusa ari ukurangiza umukino wateguwe, nawe ubundi atari amatora.
Murawita umukino ariko ni referendumu. Mwese muzakurikira iyi referendumu mu buhe buryo ko ijwi ryanyu naryo rigomba kumvikana?
Kugeza ubu ubusabe bwacu twarabutanze, turindiriye igisubizo, kuko ntabwo ari ibanga, kuko twasabye ko imyigaragambyo ikora ku itariki 15 z'uku kwezi. Turacyategereje igisubizo, rero ntabwo ari ryarenga, dutegereje ko hagati aho bazaduha igisubizo nibwo tuzamenya ikindi cyo gukora.
15 z'ukwezi ni kuwa kabiri. Nimutemererwa uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo, muzabyifatamo mute? Muzitabira referendumu?
Aho ngaho twaba tugiye kuba nk'abandi bagenzi bacu, ntabwo twabyina mbere y'umuziki.
Mwe nk'imbogamizi cyangwa se ingaruka z'igihe cya hafi cyangwa kirekire muri make cyane ni izihe mwatubwira?
Izo twakunze kuzivuga Bwana Karekezi, zimwe ndamuzo twahita tugaragaza, harimo nk'iriya myaka 7 ngo y'inzibacyuho, aho umuntu yakwibaza se haba inzibacyuho kandi umuyobozi ahari? Icyo rero ni kimwe mu kibazo, urumva nimba umuntu ageza aho yongezwa abaturage, urumva ko ari ikibazo, kuko urabizi ko ibintu byose bikabije biba bibi. Aho rero bimwe mu ngaruka tubona ni uko, nk'uko twakunze kuvuga ikibazo cy'uko mu Rwanda ariko cyo gucecekeshwa n'abantu baterwa ubwoba, dufite ikibazo cy'uko nyine abantu bazahera muri icyo kintu cy'ubwoba, noneho ku buryo abanyarwanda kugaragaza ukuri bizasigara ari ikibazo. Indi ngaruka nayo yendesa naho ari mu gihe kirambye ni yuko ibyo muri gahunda zose zijyanye na demokarasi zizakomeza kugenda ziboneka. Aho rero duhita tubona ko ashobora kuzaboneka abantu benshi bigomeka ku butegetsi, bikaba bishobora kudusubiza mu mateka amwe twagiye tunyuramo, kandi nibyo tudashaka, kuko u Rwanda twanyuze muri byinshi. Ni igihe rero cyo kugira ngo twiyubake kandi tugende ku mahame akuriye ya demokarasi.
Ndabashimiye. Ni Bwana Jean Marie Vianney Kayumba, ni umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi, tuvuganye ari Kigali mu Rwanda. Kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mbifurije ibihe byiza.
Dusangire ijambo.